Duende, duende. Tole, tole. Mr. Joel. Ricky Marshall. Domina, domina. Kweli mimi ulinitesa, ukanitenga, ukanicheka. Pale mimi uliponitaka, ukanipata tope, ukanipaka. Akikweli ulinicheza, kamupira, ukanichenga. Uko wapi na kuuliza, akia nani takumaliza?
Shetani, nimetoka nawe, nimetoka nawe, nimetoka nawe. Niache, niende na Yesu, niende na Yesu, niende kwa Yesu. Shetani, nimetoka nawe, nimetoka nawe, nimetoka nawe. Niache, niende na Yesu, niende na Yesu, niende kwa Yesu.
I'm living free, cause Jesus saw me through. My debts are paid in full. I'm not that previous fool. I'm not the phrase, cause nowadays I always praise. I'm no longer filled to play. It took all my sins away.
Naenda kwa ye, naenda naye.